Manye bieno mukama tachauliza tuyaya nyakanye ko sicha kwasa buliro bulumyo wechike chikambwenze newe mporo machitange tashampuna kuzivunyo gwatwe tibire chasa chino kwasoka mbato mungiri rusago ukubye rivaso kujja abachayonka kuzivugwe gumwo kufunganya bakadde wano lukomvu waddala mpawa anavumula lulime betu nawuka nembebweru nelwegirisa nga mpawa gana nako kigambo kya nnaku ensi etulazaweno vuga livanso bangenda maaso lulimi lwange oddobonka nengeri ngeno lwenjagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambale wange mulapa ekyo natuubya zaayo oyo owengeri ez'ekijambulanga zino zajja wagika mu mbeera lyenteeko fene twetagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekita kyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvuga livanso oba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livanso oba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyo mbakadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyo tetugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otutukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ni marungi batyo buli omu amanyi bunoobuvo n'obuddo gyuzimba wano ŋŋenda muzeebweru zigukidde London natuuka ne Germany obwongo nasimbulana bwanjawulo naye bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe Germany ng'ali mu lwabo bwe okukyusaamu mpoza beera yamba gwe ffe empuunyiwunye ezizungira gye tutalirya bibanja okuva mu bajamaica naggukira Cairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita Misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazimwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyonnyo baava uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu bekwomusana mu mbeera y'obudde lwentuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omuta akugamba nti teri nsi esinga eno ffe tuvuga livanso oba tugenda mu maaso ggwanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'ebifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvuga livanso oba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livanso oba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nvuga livanso oba ndikulwa mu maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti nze nzira emu kulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawansolo balina ezaabwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennono ez'enjawulo ani yali awulidde ente boggola ng'embwa mwabategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Yazibu wa desimanya na julira Musango kuna jokendo kuosa Tugendo kwezi libangira mizobe wano Tulimi shibuyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mbaifu bandangi Okukwate migo kuruku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutunga enyi olulimi lwabwe Nimu matiza ntioyo kwa marutu soma Ntarwe bakubira siruro chusa nyeza luno Chibafaba twegana mwa marozi soma Kubaka babwe beikulisi za mzewe Sabu ntegele bulunji sivu milira nzungu Nimizaba gundu futu za garanyanyo Na ete chibagano tufisi za kate Urwa foku somese za ngabana Dioke mtu na uzezo kumbara mazamazi Eze misai mitabike mizira bufona budu Abacho kusugura masanga na badu Baku tuwaranga rwampaka ya garubo no gana Nemize jechiri samanyi ndaba jafeyo Nijicha jivuna ama wanga garuwe Wanote jari watu aliva dembe fe Murudimi wago simio yogereza mogereze Wandi kulembe denka lagazaba ika Jibuvane wenka na weba kuitani wanu Mkweyo gerako wetu soka manya Mkwanga leongala mbule nsibuko Sichogeza nkiso wali wabantu wano Habakuru dala mibirine miaka Navu ya atasula kulamburu lambozi Dakika pili nga jabikiriza bintu ati Zenda bange bintu bino tubikoza fucho Fenomo na nkoro mchori no musoka Zino ndio za fetwe uza uliza buerere Mweka kasendi miza mwe muziwe ne kuchitiwa Nemulioka msoma ne mutoka ne yusimanyiwa Okukubuze wa mwengo ya nukula taboya Nemwediviza mchobuvo nensibuko Nebio kulusebe mbio babu zenjatula Tukuzansi ya foba tujerega chitivya Okudabada mundi miabadama na bakedi Basebei mwabaganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tukuzansi ya foba tujerega chitivya Okudabada mundi miabadama na bakedi Basebei mwabaganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tuline mikoro wane wafe jenja uro Munga chigambo kuwa saachi wangu wanyonyo Okuva mkuogereza utugendo chara Tuto panjulo kuwa ilu msigono kusa Mwona fe ya kengu kengu ireza wini Kasu ze katia mbu wangu wa kuchamanyo Oba ukulie mbuzi mbu kumi wumwana Babu yogera wacha na fetu waga rubi manya Tuzika tuwagi nyimbe tuwarulabana Tuwa ulevija masiro kumararu Tulinevika ye miziro no obupiro Era tubola gana wanoko tangire vive Evi obu wangu wabiyo natuli monsenso Wanga mje gendo kwesi vya bazina Emi bara mugendo jite mbutu Nezi tukunge mboga muziti habule muogula Anti mwezo na muzita ngomezi fuka Orulimi empajo kweto ololele bintrevyo Gwe muyondo ogunyweza no kuonde ndavika Era ensanda ke kugiro bufo bwensenso Munonya chabu gaga chechi singa chino Echa tuge muliru okuva mu ngalo za Mungu Mutandiko kikubako obululunga mwe Musa musa moku tongo zengu iranati Dini cheso mwaba tese zenseno Wabulaba asoma muline ingeri jemuli ya senti Ena yoso ngesa suli wovute Kunimizi suli na wano kusuka muatano Kuna waku ikirizo wakufuti ankashi jose Vifubi uvu na njizi wanchi bachashife Okiwe ya kenku korulimiru wabobwe Ngachimenya na teko utawanuza kuzibweru Na ulilaba kaya nilokule mbele nseno Ngataina lulimiru waramburu langa ye Njwa kera pili nga tanka nila mulu wabandi Dero na afu yanga na aga ulira tewa fude na yu Oyo chechere wajaba busembibia Mbukundi muive zafeza bali ya kochi Obo uruwa jaja uruwa chitumbavu Ngende babazo kuseje mkopaze mfukumura Uliadiba goruli mirwe mkafi Njwa kere nyangu oba muli azamanyu Chitanga ale chumuli sobu zari lanwa
Shimu chijabikiriza toku chifure nzikiza
Chimu chijabikiriza toku chifule nzikiza
Lula ambike mpiso limite luogerewa Omuaga nyavuno mweto waziruba ule njatula Lukutunda bulu kayu kanye chifamu kukoso Teruli na cheruli mwaku walu uliruwa ne mukama
Manibi simbe vyo mbivu gaviga na kueka Omusha kaliruwa banina bebei Habituma manya babera zarwa wanomu Kama wandise motu erezo mlokozi Ni michezo Nyini chikwa ya chwevu urabanange Teri agenda kufamu nsizabandi Kujo tutende kwa kwa galibia feo Kumulimu kwa feneri betu nazara Obanga neba wansolo valineza we Na kugambie tebanga antebo kora ngambwa Feza fene tuzifule bidibo mugwa Uweranga fensi metutachaza wa
Njakuda nzikati zensongeno Ngampulide chibamba kulembeze na bafuga Atebenkezo buwangwa na abana timi Nimineje sivuka njapiwa gamba mada Njakuda nzikati zensongeno Ngampulide chibamba kulembeze na bafuga Atebenkezo buwangwa na abana timi Nimineje sivuka njapiwa gamba mada
Abankumire
Gari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluchi Runa nerufuke chita siasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa Mvugari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluchi Runa nerufuke chita siasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa